ndihambile ndibonile bandixelele bandinikile ndingafunanga ndingabuzanga Kuyeza kuyasa kumkuyafa